Polisi kyaddaachi enokodde amannya g'abaana bafiiridde mu lumbaganyi obukoleddwa Kalibutemu Christopher Okello Onyu eyeesuddemu akambayaaya n'ayingira essomero lya Nassare n'atema abaana bana n'abatta ku Maranatha Early Childhood Center eggaba. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala mu kusooka atubulidde nti omusajja ono essomero aliyingidde nga yeefudde nga muzadde. Ono ensonga azirambise bw'ati.
Nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku bbiri emabega omwami oyo yajjako ku ssomero lino ng'asaba kifo akwadimitinga mwana we naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era aseeyo olunaku olwaleero ssomero lino kigambibwa nti n'asasula n'essente eza admission era bwakujjaawo kakkana ku baana bano n'akuyisakuyisa n'obuti